Hallelujah. Tafadhali tusimameni. Tunataka kusifu Mungu kwa sababu yeye ndio mambo yote kwa hii dunia. Tunafaa kuinua jina lake. Tunafaa kuinua mikono zetu juu. Pokea sifa Jehova. Asante sana.
You are the God with no definition at all. From A to Z, you are the same. There is no other like you, Father of all the universe. You created the earth and the heavens. You created the seas and the land. Oh, what man is you? What great powers do you have? What great mind do you have, oh Jehovah? At the mention of your name, every knee shall bow, every tongue shall confess. At the mention of the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess. Shall receive the sight in the name of Jesus.
Hosanna, 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 Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Ayakatala prosika bayata
Hosanna
karaso tele prosika
Hosanna Hosanna
tele prapara sule prapara sete Uka para sule prapara bata la basila prapate le prosete Revila mantes que li prapara kute li basata Eka yata la bata la bayaka kute li kresila prapate Eska mantos que vele prapara sute li profete Eski Azute krasata la pata la bate rekeche
kwamba mwenye imara
mwenye imara
wako litajificha
jificha kwako
binadamu yako tukambavuni
mbavuni mwako
iwe
dawa yako
sitakasa mioyo
tukasa mioyo
sitakasa za mikoso
kazi zetu
ziletazo wokovu nikitoa machozi
machozi pia
nikifanya kwa bidii
kwa bidii
Siwezi kujiosha,
siwezi,
kujiosha, kujiosha, kujiosha,
siwezi kujiosha,
kujiosha tu, kujiosha wewe,
kujiosha wewe,
ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana,
oh sana kiongoze, ikapara zile kumila kapaka jata la basila prabate, makute ni grazala prazote ni provila Sana,